Umeniuliza fundi mkufunzi wataka jina gani? Umejifunzia Pemba, Mombasa nitanga kunani?
Wapo sivungi, siumbia niko tabani. Mama panda mtungwi, tuende Nungwi kupitia kitandani.
Tamu tamu, pezi tamu tamu, tukipeana zamu zamu. Baba
tabasamu, alinishia more, mumechanganya na nidhamu. Mama nikupe supergeti, ama tule baguette. So can we make a bet?
Tonight we won't get dressed.
And that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Nimesea mate.
Pete, pete, haionesha kokote. Wajue ni mali ya mtu, wasiameze mate. Umenituliza mieliu, kupendwa na wera. Tende ifunge ziku.
Matamu, matamu, mapenzi matamu. Ukimpenda, anakupenda. Nyamani matamu. Nikupe supergeti, ama tule baguette. So can we make a bet?
Tonight we won't get dressed.
And that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Slicer.